Do whatever!
Impact Boys, Chris B, Troy, Young Love.
It ain't did it for Tini. Uwamakawa. Levona Lebo. Pisi de Colabo.
Baddest. It's your boy, Mr.
Vela veka tevi papala. Tatatia. Badi viena vila tupala. Wisa. Everyday takwa wakulala. Pengani mtalala takwa wakondala. Money money. Zimwa ome wate mwisha money money. Money. Bala mina ane ane. Isa te upele bia iwane. Kawa 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 kawa. Skatia. Sawa 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 sawa. Tuwale. Iwe. Money money. Teko wako njala. Sonta iwe ni kuto kondala.
Po. If I don't say ku po po ka. Tatulo ndafweba kwa dia. Aba kwa tataba buwatia. Po po ka sisi buro tende po kalale. We got more money ala kuno tatulo ala. Do kill the money shubena taba mona. Ela panga nkupange. Man after man in the world timbabo.
Bela beka tevi papala. Tatatia. Badifiena vila tupala. Wisa. Everyday takwa wakulala. Benga ni mtalala takwa wakondala. Money money. Zimwa ome wate mwisha money money. Money. Bala mina ane ane. Isa tu upele mbia iwane. Kawa 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 kawa. Skatia. Sawa 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 sawa. Tuwale. Iwe. Money money. Teko wako ndala. Sonta iwe ni kwezo kondala. Evident tala langa chise bobo. Mufion chita mwari wakombo. Wari mwana poku ishirila. Nemwe netako wakoko nshirila. Rotela ni kwisa ndala. Sichumbu chandala. Inetako wale kulala. Ila shupa kukawalala. Tuwale. Bela beka tevi papala. Tatatia. Badifiena vila tupala. Wisa. Everyday takwa wakulala. Benga ni mtalala takwa wakondala. Money money. Zimwa ome wate mwisha money money. Money. Bala mina ane ane. Isa tu upele mbia iwane. Kawa 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 kawa. Skatia. Sawa 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 sawa. Tuwale. Iwe.
Young Love.
Money money. Teko wako ndala. Sonta iwe ni kwezo kondala.
Ukubrova mwoneo kwa tiwanga. Nokutila balala mumanda. Kulifwe ni mane ilanda. Mugashala mubulanda. Tomorrow never comes. Pashalo mukumo. Kulifwe takuwa babobi tushupa. Akalanda kulifwe lebashilala. Shamola kwe fiaso. Amone lango muntu nga wacha. Iwe.
Tuwale. Bela beka tevi papala. Tatatia. Badifiena vila tupala. Wisa. Everyday takwa wakulala. Benga ni mtalala takwa wakondala. Money money. Zimwa ome wate mwisha money money. Money. Bala mina ane ane. Isa tu upele mbia iwane. Kawa 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 kawa. Skatia. Sawa 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 sawa. Tuwale. Iwe. Money money. Teko wako ndala. Sonta iwe ni kwezo kondala.
Ida, Chris B, Troy, Young Love, CBLC, Fry Jeezy, Hot Boy Simba GC.
Exclusive from Pickwap.com.
Dude Maya, Chile One, Nature Africa, Dre Africa, Zidoman Pakalulushi.